Cheche Johnny Igwe, my boss. Blasi Lopeza Mujomba. DJ Mokongi ya Tiger. Skia, rumba.
Siyati kutazama kilo kiwa mbele ya macho ya. Na baki najuliza kwani ulikuwa wapi hapo mwanzo. Mejitosheleza sana.
Na enjoy.
Zidisha usipunguze hata.
Niko hoi.
Nipe vyote. Alo mbele kilele. Nikufikishe. Hatuna poku wa mbele na mi. Roi na nyuma mwezio. Kichwa changu wa kituli. Mawazo wivu mwezio. Oh.
Salima Japa, Henken
Kelele, 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 malo
Kasanga wetu
Kwa wale adamu na kumba zizi kukatisha tamba
Kwa mama, na kupela mwenyewe
Yemi ni mie, bebe Kipepeo hatu az
Kwangu huko peke yako, fura yako, ni mimi malo Kana changu kipato, tukipatacho, chetu sote malove
Dona Manyala
Balila lila
Nyelewe, nyelewe
Nyelewe mimi
Niwe na wewe, milele
Niwe na wewe, wewe, wewe
Nyelewe, nyelewe
Wakubwa Melei na Dodoma
Niwe na wewe, milele
Adam Tom, deliver Mukongwe
Nimekuwa kisha Kisha
Robi Chacha
Kisha Sijelewi
Meni changanya Changanya
Mama Pauline
Sijelewi
Meni vuruga vuruga Sijelewi
Sijelewi
Kama nili muatafanya ungezaka
Sijelewi
People in South Big Boss Yanike solo yeah. Wafinye, wafinye, wafinye Woka Mbokubwa ima babu Mama Salome Mbagile Mpesa kitu gani ma Boss Johnny Na Eli Plaseli Bauda Kona Mbokubwa Nano Mama Eliza Mudenye Boss Lady Onesmo Ngemela Munyakyusa Mwandago Investment Mbokubwa